my concept, mind on set. Inawekeza kwenye vita tankifa msini forget. Street boy gani for money hope the match. Nimezoea mateso ni shida zinogopeshi. Mateso ya kija kwangu kama air fresh. My dream chick pesa sio wema na joketi. Niggas compete ila na uwa kila vesti. Wanaogopa collab na jifanya wako busy. Easy, hata kucheza pool una busy. Sabuni pesa ndogo ni gavana matumizi. Vesti na ukala ni timamu wa mesizi. Geli upo gengeni uko ananunua ndizi. Wili pia school busy, si tunakula easy. Tuma na matumizi, hii weekend tuende bichi. Mchumba garamiwi hamsiki. Tuma hiyo jo tulebata tukanani.